ake ngiphinde ngizwe la ukuthi siyamthola yini uTsamitsi Nkuta. Sawubona Tsamitsi, siyezwana? Tsamitsi, siyezwana manje?
Ngiyakuzwa, but the sound is very long. Ngisacela ukuthi bakhuphule ivolume.
Ah, okay. Ma ungizwa nje kuyokwanela lokho. Inkinobho zethu.
Ngiyakuzwa ke.
Inkinobho zethu ziphambene kakhulu. Bengisakwethula la kumlaleli ukuthi uyi franchisee ye IV Zeal, uphinde ube u COO we IV Zeal franchise. Siyakubingelela, siyakwamukela ohlelweni obusuku obuhle emsazweni uKhozi.
Ngiyabonga kakhulu ngibonga kakhulu nakubalaleli, ngiyabonga futhi ukuthi ngifikile la kuKhozi FM ngizokhuluma nge-brand yethu u-IV Zeal.
Impela ubonakele njengomuntu osunyuke wafika nyelela esicongweni kulolu hlaka kule mboni kulo industry okuyona. Le industry okuyona ama IV drips angena ngaphansi kweindustry ebizwa ngeholistic wellness.
Kunjani?
Okuhlangothi lwezempilo medical. Awukusichazele ngalo nje ukuthi lubandakanyani yini khona la kwa holistic wellness nokuthi lungena kanjani masithi luyangena kwa medical.
Okay, ngiyabonga kakhulu siyangombuzo wakho. Uma sikhuluma ngendaba ye holistic wellness, sikhuluma ngakukhulu ngokuzinakekela okuphelele. Sikhuluma ngendaba yokuzinakekela umzimba wakho, ukunakekela ingqondo yakho nokuzinakekela okumoyeni. So what basically that means is as umuntu melo make sure ukuthi konke kukahle ngawe as a person. You know, you are moving your body, you are taking care of your mental health, futhi uyazinakekela spiritually, which is why we are talking holistic wellness. Kuphinde futhi singeneke thina bakwa IV Zeal ngokuba uma uzinakekela holistically akudingi nokuthi uze uye nakumtholampilo uzithole sowugula sowuphathekile. You are being proactive ngokuzinakekela. So kwa IV Zeal siphana ngezinto esifana no vitamin, izinto esifana no vitamin C kanjalo, no vitamin B kanjalo, no glutathione ukumake sure ukuthi umzimba wakho uyakwazi ukuthi unakekele kuma infections nakanjalo, nokuthi ugcinile ukuthi uperform your duties emsebenzini. If usebenza umsebenzi onzima kakhulu, unawo amandla neenergy yokuthi uchube wenze umsebenzi wakho.
Sizofika kwa IV Zeal, ngisafisa nje usunpackele wena olakho uthando le wellness mhlawumbe laqala nini, ngoba ngicabanga ngathi ukhule ngeyikhathi la khona izinto eziphathelene no wellness bezikubakhulu kwabebali kakhulukazi abelungu. Izinto esizibukela kude sithi noma sizwa ngazo sibonela le ko Hollywood. Wena olakho uthando mhlawumbe mawungasalusa usinikeza imvelaphi yakho luqale nini?
Okay, so mina uthando kwami kwe wellness kwaqala futhi naku corporate in terms of i profession yami bengiyenza, umsebenzi bengiyenza ngisasebenza ebalungwini. So mina umsebenzi wami by profession, I'm an HR professional, I studied psychology. So bengidila kakhulu nokunakekela abasebenzi emsebenzini. Ngisuka lapho ngendaba ye wellness. Ngahamba nami ngayihamba le ndlela eka wellness personally, ngokuma ngendlela yokuthi ngahlangabezana nama challenges, ngasafara i burnout esiyazi kakhulu ukuthi iwell under izifo ze mental health, ngahlangabezana nezifo ze depression kanjalo, ngafika endabeni yokuthi ngiyawuyeka ke umsebenzi. So i passion yami ye holistic wellness and overall health iphuma lapho, ngoba ngihambile le ndlela ngiya zwisisa ukuthi kuba yindlela enzima kakhulu futhi engavamisanga ukuthi abantu bakhulume openly ngayo. So uthando lami libuya lapho kakhulu wena Siya. Ngaphinde ngahamba futhi ngahlangamezana ne illness yokuphathwa ama mumps, you know, which is isifo esitholakala kakhulu ebantwaneni. So nalokho nje kwa affect ama nerves wami, which is now where indaba ka IV Zeal nama drip wakho nakuyinto engisebenzisa kakhulu ukuthi incede ngikuthi ngibuyele esimile esibengu kuso before.
Okay. So ubu umuntu waka corporate ufunda psychology wasebenza embonini HR okusho ukuthi uyazazi zonke ingcinamba nezinto eyiletha ingcindezi kumsebenzi nakumuntu nje efika kuwena. Ngijabulile uma ngijabulile nakuba besisemngcwabeni utshatha ubesho amahlaya lapha ukuthi omunye woza kwethu wam introduce ongasekho emhlabeni wam introduce kulento yokugruma yokwenza inzipho ngoba into into abanye bethu kakhulukazi njengabantu besilise besithi masiyenza bese sibukeke ngandlela thizeni emphakathini kodwa iyangokuya iyangena ziyangena lezo zinto nakho la ngiyakhona ngiyangithi mangithi ngiyogruma ke nami kungeke kube ukuthi nje ngizoba muhle zibe zihle inzipho nani noma facials bani kodwa iyangelapha ngandlela thizeni phecelezi iba therapeutic leyo leyo ndlela leyo singakayibuka uhlangothi lwe beauty lobuhle into eza no wellness no grooming imelapha kangakanani umuntu ezintweni eziba incindezi usuku nosuku ikakhulukazi ezinye zaza asuke ezithola emsebenzini
Ngiyabonga umbuzo wakho siya ubaluleke kakhulu njengoba ushilo ukuthi ngisebenze kakhulu nabasebenzi abazithola bacindezekele kakhulu emsebenzini ukuthola ukuthi umuntu usekathola kakhulu usekastressed kakhulu umsebenzi sokwaphezulu kwamandla wakhe so maku kanjalo izinto ezifana nabo ukuzinakekela ukwenza amazipho ukuthi ukhuphule nje imood yakho as a person kubalulekile kakhulu yes that's the beauty aspect of grooming, you know, which also can be linked to mental well-being. Siyazi kakhulu ukuthi umuntu makakhubekezekile okwengqondo uyahluleka nokuthi azinakekele ukuthi maybe avuke ekuseni athugeza aqhupha amazinyo into ezikanjalo kuba nzima kakhulu kwenza lokho so kuyabaluleka ukuthi umuntu maseka endleleni yokuthi aphole uqala manje ukuvuleka ingqondo ukuthi okay mangavuka ngaqhupha amazinyo ngavuka ngahamba ngayothola iIV drip yami ukuthi i-energy yami iphakame zonke lezo zinto lezo ziyamakha umuntu ukubona mangahamba ngiyolungisa amazipho wami ngizizwe nami ngingumuntu ngimuhle mangalungisa iskin sami ngalungisa inwele zami zonke lezo zinto ziyamakha umuntu agcine azizwa awumuntu imood yakhe seyiphakamile azibona you know abalulekile nasemphakathini zonke lezi zinto lezi they make a huge difference empilweni yomuntu
imzuzu ingamashumi amabili ngaphambi kokuthi kushaye ihora lesishiyagalolunye 20 minutes before 9 sikhuluma noTsamitsi Nkuta captain of industry yethu namhlanje uyifranchisee yenkampani ebizwa ngeIV Zeal aphinde futhi abe uCOO wayo leyo company IV Zeal franchise masibuya ngifisa ukuthola kabanzi ukuthi lolu hlaka lomkhakha lemboni eningizimu Afrika yenza kanjani namathuba abantu abafana naye ukuthi babe ngabantu abangabaphathi abaneyinkampani zabo eziyimele futhi bavelele uma sebekwenza lokho nohlaka mhlambe lwezempilo oluthi ay lezinto zenu lengxenye noma lolu hlangothi le approach yenu yaka medical izos compromise ikhona yini into enjalo mhlambe yempikiswano ekhona ekutheni umuntu mezofuna ukusebenzisa lolu hlobo lwezempilo olubandakanya izinto ezifana noma IV drip no botox kanye nokunye yena akwaziyo nokunye mhlawumbe omunye udokotela angathi senilwisana niphikisana nezinto eziyisekelo zezempilo ngendlela thina esiyazi ngayo mhlawumbe uzosiphendula masibuye
thola iphone entsha nge easy to own yakwa Vodacom indlela lula yokuba ne smartphone vele usebenzise iairtime yakho ukhokhela i Samsung Galaxy A04e yakho entsha ngemandla neqala ku 12 rand ngosuku esikhathini siwunyaka nge deposit ka 570 rand Uphinde uthole no 100 megabytes kanye nama minutes ayishumi ongawasebenzisa njalo ngosuku. Qonda esitolo eseduze sakwa Vodacom ubone ukuthi uqualifyela luphi uhlobo lwefoni. Halala kweminye iminyaka engu 30 ezayo sikwenzela impilo ibe lula. Kunemigomo nemibandela. Further together, Vodacom.
Mngani ufuna ukubukeka kahle uzizwe vakashela iPower Fashion eKasilakho uzitholele ifashion ehamba phambili ngamanani aphansi ngempela thengela wonke umndeni ngemali engaphansi kweclip noma uthathe ilay-buy ukhokhe izinyanga ezine thola inzuzo ethe xaxa ngePower promo uthenge izimpahla ezimbili ngentengo ephansi ngena kupowerfashion.co.za noma uthumele iWhatsApp ku 071 1780 178 woza win thawoza ePower
phaka misintokozo yakho yensuku zonke ngeHollywood Bets ngokuphokophele kwineni imiklomelo emkhulukazi ngesign up bonus yethu yama spins angu 50 amahala no 25 randi sitheke ngemidlalo ehlaba umxwele nevusa usinga ngakho sign namuhla uqala ukuspinela izindodla ngeHollywood Bets kunemigomo nemibandela. IHollywood Sportsbook yinkampani yokubheja esemthethweni. IHollywood Bets yesekugembula ngobuqotho. Abaneminyaka engaphansi kuka 18 abavunyelwe ukugembula. Abawinayo bayazi uma sekufanele bayeke. Inombolo engakhokhelwa yokweluleka iSouth African Responsible Gambling Foundation. It is 0800 006 008. Noma uthumele uhelp ngeWhatsApp ku 076 675 0710.
Sakhisizwe ngihlelo
uzishumi nesishiyagalombili ngaphambi kokuthi kushaye ihora lesishiyagalolunye 18 minutes before 9. Captain of industry yethu Tsamitsi Nkuta wasithatha-ke isinqumo sokuthi uyaphuma kwa-corporate, wangena kanjani pho kule industry yama IV drips?
So ukungena kwami kule industry yama IV drips kuyindlela engathi ibe lula for mina because ngisebenze kakhulu ngokupromota impilo e-holistic ukuthi umuntu nomuntu azinakekele njengoba bengishilo before, ukuzinakekela kwezengqondo, ukucoacha abantu ukuthi bazinakekela kanjani kwezengqondo, kanjalo kanjalo. So mangibona le opportunity ye-IV drip vitamin lounge franchise, it was basically an easy way. The transition was very easy for me to go into that because it aligns nento engiyikholwayo ukuthi umuntu kumele azinakekele kanjalo. So opportunity mayivela ngayigreba ngezandla ezimbili ngachubeka ngayo.
Ma ufika kwi-industry, ma ungathi nje uyasi-unpackela, wafika ukuthi i-industry njani, obani abayisebenzayo le industry, isihamba ibanga elingakanani, inamaphi amathuba ikakhulukazi kumuntu onsundu futhi umuntu onsundu wesifazane njenganawe?
Yes, you know, see, if it's bigger in the way, last corner, the past couple of years, in the way, you part of COVID worldwide, in the way, my IV drip is to be a paramaga kulunga lezo in katilezo. Umapega, United States, United Kingdom is very established and doing very well. Masizanga pangasa South Africa, gube njomba busa. Uchaza ekuqaleni ukuthi kube yinto engathi iholwa kakhulu abantu abelungu, kodwa manje because sesinalo ulwazi esabantu abansundu nathi siyakhona ukuthi sifinyelele to those treatments. So ngapha eMzansi isikhona, iyasiza kakhulu especially after iCovid, and futhi abantu are more and more informed and educated about ukuthi kumele bazinakekele. Sibonile ukuthi COVID it can be very destructive, isn't just for no COVID. So umuntu nomuntu sekayenza isincumo sokuthi yazini, let me take a preventative measure, ngizinakekele before ingozi yenzakala. So iyakhula kakhulu ama opportunities akhona kwabantu abesimame, abantu abawabobaba, any person who feels ukuthi they are an entrepreneur and they are willing to be they are teachable. Uyafundiswa mofuika kule franchise ukuthi izinto zisebenza kanjani, usebenza ngaphansi kodokotela, ukuchaza futhi ukuthi le mijovo yethu esisebenzisayo akusiyinto ngamanu uyithole noma kuphi, into ephuma nge-script, manje kumele usebenze ngaphansi kodokotela.
Ihluka kanjani-ke le mjovo? Uma ngijova ngisuke ngijovele izinto ezahlukene ezizongisiza ngani, awuyi-unpack?
Yes, okay. And ngizophinde ngithinte futhi nokuthi the type of customers that we have, so that ngichaze nokuthi ngiphendule lo mbuzo wakho. We get different people. Sinama-drip akunceda indaba ye-skin. Khona abantu abasuffera nge-acne, uthole ukuthi i-confidence yabo seyehle kakhulu, banenkinga ze-acne. Sine-skin glow, which is basically i-vitamin C. It helps them to restore ubuso babo. Siphinde futhi sibe nama-customer ukuthi abantu abaholi, ama-entrepreneur, odokotela, o-lawyer, abantu ababhizi kakhulu. Umsebenzi wabo uhlala ubayenza begijima njalo.
Nabafundisi bakithi.
Yeah, nabafundisi nabo siyababala khona la. Bahlezi beshumayela. So siyabapha ama drip afana no jet fuel, which is basically ama drips abapha i-energy. Siphinde sifuthe sibe nabantu abatravela kakhulu, umsebenzi wabo ubahambisa amazwe namazwe. So labo bantu siyabapha i-trip le ebizwa ukuthi jet lag, because umase uhambile amazwe a-different, i-system yakho iyabe ibe confused ukuthi isikhathi bani kuleli zukulo. So siyabapha i-jet lag, siphinde futhi sibe nabantu abathanda ukuzivocavoca, ama-athletes, abantu abagijimayo, ama-runners, ama-marathon runners. Siphinde sibaphe futhi umjovo le bayibiza yabantu abagijimayo, i-sports vitality. And then last but not least ke sibe ne izinto esifana no abo immune boost. Manje siya we are heading into a new season, sifuna ukuvikela izinto ezifana nabo flu, ama infections kanjalo kanjalo. Siyafaka umjovo enza ukuthi umzimba wakho ugcine ukwazi ukulwa against ama infections.
Yo age siyasibone uthola ukuthi bekwama awards nje, bekwi award season manje eAmerica.
Yes.
Ubono Angela Bassett bano 65 kodwa usayi lawyer how Stella got her groove back. indlela abukeka ngaye isikhumba sakhe omunye.
Yes.
Zothi kuya nemali phela abayiholayo. Ngokwezemali umuntu umelalele ekhaya eyibuka eyibona lento njengenye option yokuthi imelaphe noma azenze abe muhle, ungathini mawumphendula?
So mangingamphendula ngathi ama options wethu nama pricing wethu there's a wide range. Si was structure ngendlela yokuthi umuntu nomuntu ofunayo unqedo, asithi sikhuluma ngomuntu odinga unqedo ngendaba ye acne, ukuyabona sina skin glow engabiza ngaphezu kwamandla kwabantu abaningi, kodwa ke siphinde sithi okay sinayo i-trip esingakwenzela yona that is tailor-made esingayibiza according kwibhokodo yakho ezomuntu. So siyakhona ukuthi si-accommodate abantu who are entry level, who are mid level and on the higher end. So our prices are very competitive and you can really visit us and see what is it that we can tailor for you ezomuntu.
Ithini ingxoxo conversation?
Yes.
Phakathi kwani nje kwenu njenge industry ye holistic wellness nama IV drips kanye no phiko noma uhlaka lwa medicine esingalibiza nge conventional medicine, ukhona ukuphikisana, ukhona umdonsiswano noma niyavumelana?
Yeah. So according to my experience and the way nakhona sibona nama clients wethu njengoba bengishilo ukuqaleni ukuthi abanye abantu abasivakashelayo kakhulu endaweni yethu ukuzotripa abodokotela abaphikisani nayo kakhulu ngokuba into esifakayo emzimbeni wakho uvitamin kuphela. The only difference is that awuyiphuzi njengepilisi ukuthi sahambe emzimbeni sayo digesta kanjalo, sifaka straight into your bloodstream ukuthi ifike iyenze umsebenzi osheshayo. So ukuphikisana akukho because these are pure vitamins esikufaka emzimbeni, ayikho nje enye into esifakayo. And this is why also we work under a medical doctor who foresees the medication that is prescribed to each and every store. Angeke nje uvele uyo order into udokotela angayi prescribanga and engayivumanga and angayichekanga. So ukuphendula ukuthi akukho ukuphikiswana, siyazwana.
Okay.
Ngoba sisebenza ngaphansi kwabo abodokotela.
Iyazwakala. Imizuzu iyishumi ngaphambi kokuthi kushaye ihora lesishiyagalolunye, masibuya njengoba bengithembisile songena ke sikhulume nge-IVZ lokuyikhampani wena u-CEO wayo, uphinde futhi ube i-franchisee ingxenye ebalulekile leyo ezogqugquzela nomunye ekhaya futhi ikakhulukazi ngamathuba makuwukuthi sangakwazi ukuthi abe i-franchisee nomunye olalele.
Olandelayo.
Ey Dr. Jabu, nganenhlanhla ukukufica lapha. Ngiyafa ubuhlungu beqolo, ngisakwazi nokuhlala kahle uma ngishala i-truck.
Awumandla, ubulawa izinhlungu ezingapheli, udinga i-threshold. Isiza kwizinhlungu ze-arthritis, ukuvuvukala nokutubeka kwamamasela omzimba. Ithatha insuku zonke ukuze ungaphinde uhlushwe iqolo.
Ngakwazi ukuyithatha ne-Medical Chronic?
Yebo, ithawe ngesithako zemvelo futhi ayinayo imithelela emibi.
Ngiyabonga, nginike i-threshold ngihamba.
Ukhumbule, i-threshold real MSM isiqeda nhlungu semvelo.
Usuvivile naso sesafika isikhathi lapho ungakwazi ukuyiqhayisa ngokunotha kwefagugu lesiko lesifundazwe iKwaZulu Natal emcimbini weindondo iSimon Mabhunu Sabela KZN Film and Television Awards ilapha iNingizimu Afrika iqhambisa imisebenzi kamabona kude neyamafilimu ngokubambisana neSABC neKZN EdTier bakhuthaza ukusungulwa kwemisebenzi emisha ngenhloso yokuhlelela ikusasa kwezamafilimu kulonyaka bathi bakwelinye igiya ngempela bakwelinye izinga elingakaze libonakale. Usungahlanganisa uthumele ukuhlela umngenelo wakho ungedluli kowodwa umzuzu sekuvuliwe kuyoze kuvalwe mhla ka 28 March ngeminye imininingwane vakashela ku www.kzlandfilm.co.za noma inkundleni zabo zokuxhumana ungaxoxa nabo ngokusebenzisa i-hashtag SSA24 KZN Film but our kingdom is your stage
sakhe sizwe ngehlelo esihlabathosile noSiyamhlongo.
Uthubongani Makhanya, very informative, she knows her story. Uthangwazise uTsamitse Nkuta, umlaleli wethu Ntsamitse uBongani Makhanya uthi lengxoxo iyazwakala ukuthi uyasazi isitori sakho lento ekhuluma ngayo uyayazi.
Ah, siyabonga kakhulu Bongani.
Kwa iVizil uthema ungena waba yini njengoba namhlanje usu COO waka franchise wakhona. Nokuthi njengoba nawe unama franchise noma une franchise yakhona sitshele nje ngoba lokho akusahambisani ne qualification yakho yokwenza lo msebenzi kodwa futhi sekudinga ukuthi ube yi entrepreneur ube usoma business ngoba uma uyi franchise usubhekelele lokho ukuthi alisimame phela i business.
Yes, see. So ukungena kwami ngangena as a franchise owner, I bought into the business, ngasebenza manje ke uma umuntu entrepreneur one vision and efuna ukubona i brand ithuthuka and ukholelwa kakhulu kule brand ubonakale nakubaphathi bakhona ukuyabona so abaphathi bakhona abangi approachile ukuthi bayacela ukuthi ngibambisane nabo ukukhulisa i brand and kwaba into engijabulela kakhulu because it's something that I really really believe in with all of my heart. So uma ngizokhuluma ngeiVizil ngikhuluma ngento engazi ukuthi nami ngifakile eyami imali ngathenga ifranchise so into engikholelwa kakhulu kuyo.
Mangithola icompany iVizil igxile kakhulu kwabamhlophe nathi masenifika nina Tsamitse nabe amanxusa ahambe yodayisa kuthina abantu abantsundu ama ambassadors noma abantu abahamba beyothi sekulungile seningeza singalithemba leli business. Ungasitshela mhlambe ngalolu hambo nokuthi kumukeleke kanjani nakwabanye mhlambe abakwezinye inkampani ezenza wona ama IV drip nokunye mhlambe okuyingxenye yakwa holistic wellness kodwa inina enibe yabo kuqala mhlambe ama forerunners ukuthi nisihambele niyos heha ukuthi sesingangena kulolu hlaka nathi.
Yes, yeah. So iVizil ukhuluma iqiniso siya iVizil is 100% black owned as a franchise. It's a black owned franchise. The IV dripping industry it's predominantly iholwa ilungu but singenile sakhona ukungena nathi because into esithatha isikhathi ukuthi sifunde ukuthi kusetshenzwa kanjani senze into ngohlelo siunderstand nokuthi uma uzoqala ifranchise ezomuntu kufuneka ini kuhamba kanjani amaphepha wakho wahlela kanjani uwafunda kanjani kanjalo kanjalo. So sesingenile nathi kule siya compete in the market and kuhle kakhulu iVizil it's basically 100% black owned.
Usuku nosuku mawuya kwi practice yakho noma angazi ngizoyibiza ibizwa ngani yini oyenzayo nisebenza nibangaki iziphi izinto ezisomqoka ezenza ukuthi usuku nosuku lwenze inyanga izokwenza inzuzo kodwa futhi nabantu abathi mabephuma begculisekile.
Yes, into yokuqala siya esi mina that I focus on as a franchise owner ukuthi uma usithi business so uwenzile isicumo sokuthi uyayicala le business ka IV is that you uthola abantu aba very very qualified. You know, we only use registered nurses and those nurses we train them you know very very well izintweni zika customer service. Bona sebaza nolwazi in terms of the medical field because abanye basebenzile ibhedlela basebenzile kuma ICU, you know, they know all the procedures that they need to do if kwenzeka something nge customer kanjalo. Thina what we focus on is making sure ukuthi the service is high level, the service is top notch so that umuntu meke ngena azizwe naye aphatheke kahle afune ukubuya futhi. So mina as a franchise owner it's make sure ukuthi I market the business, I let people know about the place so that usister yena a focus ukuthi abantu abazayo e store uyabanakekela ubapha ama drip that are relevant to their health needs ukuthi badingayo badingani ngaleso sikhathi abalalele abaphathe kahle makaba Jova and aba advise futhi ukubona about all their other ailments and so forth. So sisebenza sibabili, if you go to each and every IVL store you will find the probably the owner, you'll find a registered nurse, and then kwamanye you'll also find a receptionist. Yes,
yini okumele ngiqaphele uma kuukuthi bakhona abawoqhiphkhowe mhlawumbe abawombombayi kodwa banemali yokwazi ukuyitholela indawo ey'tolo eziyinxanxathela ama-malls noma ey'ndaweni la khona engibone ngathi hhayi no ibasendaweni e-right shouthi bayibona ngingavele ngingene nje ngiyofa kwi-drip kanti sengizovele ngiyazona mina ngey'ndlela ezahlukahlukene. Iziphi izinto ongadinga ngiyiqaphele Tsamitsi?
Eyi, ibalulekile kakhulu lo mbuzo siya yongoba sifuna ukuthi uma sikhula as a brand senze izinto ngomthetho, senze izinto kahle ukuthi abantu bethu bephephe. Umele umake sure ukuthi umuntu ozokufaka lo mjovo loyo unes or registered, ungamcela ukuthi akhiphe amaphepha wakhe and akamelanga abe nenkinga ukukhipha amaphepha wakhe. Because wonke amanesi, they are registered, they should have that paperwork. Okay, and then okunye mele umuntu unesi makazofaka umuthi kuwo lo ama vitamin drip ku drip yakho mele achazele yini le ayifakayo. Unelungelo as a customer ukuthi ngicela ukubona ukuthi yini le ayifakayo, and then leyo nto ayifakayo sicela unelungelo lokubheka ukuthi okay i-date sase kahle na kanjalo. Futhi nelungelo lokubuza ukuthi okay udokotela enisebenzisana naye ubani, and loyo dokotela amaphepha wakhe naye alright ahamba kahle, they are registered with the board, yonke into ihamba kahle. Those are the things that you really need to check. Don't take anything awuvume ungavumi umuntu akujove into ungayazi. Unelingole lokuchecka, and if uzothola umuntu ozo you know ozokubuka kabi nje ngoba ufuna ukwazi ukuthi yini engenawe, then uzobona ukuthi akukho kahle. Siyavumelana amanesi ukuthi umuntu makabuza ukuthi yini manje ufaka ini, kumele achaze manje sengifaka i-vitamin C. I-vitamin C umsebenzi wakhona it's 1, 2, 3, nali ibhodlela lakhona, nayi expiry date, uyithola phi lo muntu lo? Sithola from this pharmaceutical company which is very well known and you know that provides to all other hospitals you know in the country. So exactly, so izo izinto melo uzibuze as a customer mongena.
Dadewethu isikhathi sethu siphelile kodwa ngiyafisa usitshele franchise yakhe kuphi noma ama franchise akuphi nemininingwane kuloyo lalele ongafisa ukunivakashela.
Yeah, ngibonga kakhulu siya for ithuba. Ama franchise wethu ayatholakala, if you want to find the stores uya ku www.ivzil.co.za. siyatholakala e Mall of the South, siyatholakala e Sandton at the Max, siyatholakala e Cradle Stone, sitholakala nase Kempton Park e Hollywood, siphinde sitholakale nase Emalahleni. Right now siyavusivulile ama opportunities kwabantu abafuna ukuthenga into the business. You can contact us via our website which is ivzil.co.za. Ngifuna ukubonga kakhulu siya ngutsamithi Nkutha ukuthi ngifikile la kwakhozi FM ngumakoti wakankutha amadlanga amangwende. Ngiyabonga ukuthi ngifikile nami ngazo represent amangwende la kwakhozi FM. Ngibonga kakhulu,
siyathokoza. Konje uthe kuphi ekhaya?
Ekhaya kula ngizalelwe khona la eKatlehong eNatalspruit.
Ngiyabona,
and yeah,
siyabonga kakhulu, sikufisela okuhle kodwa sengazuthi njengoba uyi-captain of industry ungalokunyukile nje ufinyelele kwamanye amazinga. Siphinde sikubize futhi usuzositshela ukuthi sekukhona enye milestone. Sibonga kakhulu Tsamitsi Nkutha.
Siyabonga, siya, we hoping now ukuthi uzosivakashela ngokulinyanga kwamanye ama-branches.
Impela njengoba sengizwe ukuthi nje nikhona at the Mark, ngivamise ukuyothola isiphuzo lapha eSaint.
At the Mark, oh, okay.
So sengiyazi ukuthi hayi-ke kuseduze, sengovele ngithi Tshobe.
Okay, siyabonga kakhulu, siya for YouTube.
Siyabonga kakhulu.
Bye.
Captain of Industry yethu Tsamitsi Nkutha oyi franchisee aphinda abe COO yakwa IVZL. Selibumbene ihora lesishiyagalolunye izindaba noThembeka Simelane, madam.